kabaruji meden le rezo ngaji yingo wongo kabaruji le rezo ngaji di ketine kabaruji di altiner fuf do sijo tamani
amadou sanugo to boggi jande ga fandu hala mamadou samsi ko jam nyalli sakirabe to tumbututo no yambe mawdudum ben hawruntini ben biko warata yimbe hawruntini ben islam en hewbe li misiri sankuri latige dun hiro hertanango dun dadu sallallahu alaihi wasallam e kamdo jidal sakirabe sinde na tarki meden na handi naba en segu memde hala kongul andangul sande neddo na wawi ardade bandu jade segu ka ben fay goto wasta yade segu ngul facintele journal mere digon semi ko wajjo men handi bismillah sakirabe den noto tumtuton ben hiro mawludo yambina manu haniri to nokku sankore yimbe le hewbe na gonno tun worbe rewbe sukabe ben e mobbe do wuji kewdi ngada ma fadi kadna fastango sita sidibe
le wadgo ogani jande qur'an waqama fetide inde muhammad mukisa nema wodan le ogani jama ko heewi uy bamako kayde dede heewi le gendi tumudu fotte modun le wi kango ismail balodi goto juudo bamako ogani wattidu to yimbe korta nato gotun
to muktu ela tumutu yondoku arandejo bangal dinaj e finata korta modde de do fuddi le miside sankore ndenno jati nokku kertado
wadde ogani yo wattidu to gedrabe korta dun ko seydi kanko umar al jumati got fotu da o gani
venir fete
warde yambinde mawlud do gatumbutuga tafun kuyam eden belti sanne tedinde gal do tawangal hitande fuf e yambidu dun hakunde sakirabe
le mawlud
kulle kesse ko wadale o gani hikka yo hokkude misinen mikroji kesi kay yiti en nanal mudun yalla ne jande qur'ana ana wadire no wodire fa jamare welto dun holide kanko arawata sidibe
ce qui me plaire
ko um yidele yambere mawlud e buru fuf kawrutal hakunde jamare yobe nokkuji guddi en gonbe ga en be ndato sababu to tondra hakilaji kewdi do kabaru lallahu sallallahu alaihi wasallam
profet be sali sur lui
li kiki don julleji wadama du'a uji du wadama to jamare ko jeya tumutu kanyu nokkuji hewde fotti e organi
to an songo ton hultama vide mberna nyande asrande noga jene ottu cuudi gonga bazi hausa mu intinama wonande hayebe mberna yu bangal imazaraj kawtal noga e joddobal ben ingu leddi anka ko amer o kanye hore jo feddende njetti sanne o do golle be baccige dunno haybugol nukko to kitaton hultama vide ben haybugol ben hultama vide nangugol usruuji ben hikkadi puddi ben e fewde e julabe mobe e famarbe ben e ko nonde mun en ben mari o hulti vide fukala mo jobbayi kalis mudun jukate no haniri bangal sariya en timdan na kabaruuji to tumbutu ton do hayabe ben dende plateau 1 ben kinnike ci lollo dido bol mu intingol lawi mabbe ciodi asawere yabine nde ben ko buri ben ko wart ko buri ton ngaji chapande joysima hetana odo golle ben jeunesse o mayu do faaba jamarande kanyi dun jamarande itinde karsinde ke ber kambe hayabe kinibe golle ben war temedoro anjan bangal tariki meden hande mema hala kongol landangol sanne segu ben neddo na wawi wasa na wawi ardade bandu yaade suka wawata wasude yaade segu gol do kongol ben na anda sanne ran be do famu kedo na kanko fude sidibe o jangino ngondo e foftere e du festango sita sidibe
segu yo mabi mabo segu la segu yo masi segu tabalite
mol ballon kanko ngolo jara lami do segu aran honko waddi dun segu mana mudun yo dogunde sariya kay sembe do keddambe welima a jokkan ko lami do segu wi sono welema be nangirse sembe be wadde yoba hadde do sabi so yaade segu nati mana tle ga joni fa hadde jamare jotto be holliti wi yaadu segu meedeno neddo yaata da sar made
ma si seguta
lokatene kawr jamun kirdu jahdi sakram jaram herade yo enki rejam